okanye useyikawusi ngokumgangatho uxhomile. Ixesha lethu lifikile, yabona ngoku isukile. Kumele sibe necebo kwangoku kuzo ixesha singalitshi. Ityani ivuthi umlilo dog, ulumkele ndingakutshisi. Ngoku usongamele ubomi, ixanduva ngolininzi lisebenza yonke imihla. Ngerheza ndifuna imili, xolo nozala ngokuphathisa umthwalo. Cela ulinde njekancinci, sukela lini ndazapha erhawutini ngokuba ndibona ethivini. Sahlanganisa saya phambili, apho ndiyakhona ndingafika. Iintshaba zam ndizothusile, bebecinga kuphelile. Kho mntu umnono ndimisa pha uyavala mna ndiyagi. Oko sigumba sithuna le way, soloko sama ukutyala. Uqengetolo ndithethe nomdali ndicela kuvele ukukhanya. Thiago nozala bendicela ngaxhala, kaloku uzele iqhawa. Noba kholulo ndihlala ndipusha, kaloku ixesha limanga. Indoda ityu kubila kwebunzi, indoda ngumasi into zam. Andityhafa ncama ndithali, hayi umqobo ndiwuthwele emagxeni. Ayikabi braza ndifani nani, bendicela ndinikhuphe ecaleni. Alikho ixesha lokhokha mani, ngokubuwile uthathisi. Sukuvuyisa iintshaba zakho, uyalila sujambisa. Sithe sofika izinto zatshintsha kwacaca kufike izinja. Qaphela ixesha nabanye bengena, mele ukuyigqibile indima.
Kaleza, ixesha